hata ma ogolini hadiad oo wartii aragtidiisa eed ma ogolini marka hadii uu anna may aragtani ahaaba waan ogaada saarnaba ma ogolini ma ogolini Soomaali istaglaala ama horo qaadatay ilaa arramoon afa horba ma aragna taas maysa ilaa eedin ed ilaa Abdirashid ilaa afweyn ilaa iridi geekro arramoon afa horba ma aragna taas maysa inga daayse abaar iyo aaran arba iyo kamis aan lay ku kume afkaagu ma aqaana laashan is eelay ba tare eelay ba tahay agli le kadiri ilaahay aray ilaahay ma aray ibn aadan run ogaanay ma ogolini malabka idaag ani alaalsade adin aan gali uduulay tilay aan ilaahay ma aray ibn aadan run ogaanay ma ogolini maduu ha ku jeedin ameelka in ulo hala adoolada ani maalade adina tano igirka idaayada qabtay isku eesoy ilaahay ma aray ibn aadan run ogaanay ma ogolini alaanka heertale ani goorsade alaanka heertale ani goorsade adeen ee samay irinka haashka eleeka aan bagaysoy hadin adiinti ee beerka anii koomadun adeen uusadi afar dhuule aan ku dhaartay heer aan meel baan roogday nasiib darada dadka kaana ka dhidi dadka barshay ka dhidi haataw ilaahay ma reebna aad dangaare unuun ogaanay ma ogolini